Penda penda kuzilikan penda chicks and penda thai gabs and penda hizo hip six sex is kiwa bam bam and penda he and penda that slow but and they chop chop and penda he and penda that slow but and they chop chop
ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mina we ah tuna do the math eh. Surrender take over jo angusha mabidha eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigi da digi da pale tu kwenye macho mina sikia sikia ni kama ni commando saini ko zone mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimaliza utasema Johnny nani daddy Harry Craze ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzilika Anpenda chicks Anpenda thigh gaps Anpenda hizo hip six sex is kiwa bam bam Anpenda he Anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he Anpenda that slow but yende chop
Ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutate ay ina dudeda Ninagana mwa, anambana la
Sanapenda kuzi enda, 10 over 10 imijikenda Mzabibu ndo agenda, figa ni nane si utapenda
Chora saba,
she's a bender
Sita 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 enda,
nakupenda ni takupenda Maraka tano utani nitenda For you nile cha mavela, for you nile cha pamela For you nile cha makwela, usikini komboka itaya hela Ay, fitu ni tatu, ay, susikize msela Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers Anpenda hizo hit six, sex is kiwa bam bam anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop anpenda hi anpenda that slow but yende chop
ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka niko hapa kaloleni tukomboka mka mejibeba independent na nafoka
nafikia tuende wapi mindio teresta na donga don dada wada na wadada awezi ni kompea na ma MC mafala
kila flow na seti vitu deadly na sibala nkitokia na kapengwa na shanga haga ajab tuende basi wapi tuku ni mekladi sana kona nani hizo nza brunwasi basi nipe nafasi mkona horsepower farasi unataka tuende wapi haya anzisha safari
anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hip six sex is kiwa bam bam anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop anpenda hi anpenda that slow but yende chop chop
ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutate ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala